Murirane n'abarira. Umurongo w'ifatizo ugira uti: mukomeze guhumurizanya no kubakana. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike, igice cya gatanu, umurongo wa 11. Indirimbo y'ijana na 21 n'iya 75. Ese uribuka? Yehova duhumuriza ate? Ni iyihe mirongo y'ibyanditswe yahumuriza abapfushije? Itorero ryahumuriza rite abapfushije? Paragrafu ya mbere n'iya kabiri, ikibazo. Kuki tugomba gusuzuma uko twahumuriza abapfushije? Suzi yaravuze ati: tumaze gupfusha umuhungu wacu, twamaze hafi umwaka wose dufite intimba ku mutima. Hari undi mukristo wavuze ko yashenguwe n'agahinda igihe yapfushaga umugore we mu buryo butunguranye. Ikibabaje ni uko imibabaro nk'iyi igera ku bantu batagira ingano. Abakristo benshi bifuza kuzarokoka Harumagedoni bari kumwe n'ababo bakunda. Ntibaba biteze ko bapfa mbere yaho. Niba warapfushije cyangwa uzi umuntu wapfushije, ushobora kwibaza uti twafasha dute abapfushije kwihanganira agahinda? Ushobora kuba warumvisha abantu bavuga ko agahinda kamarwa n'igihe. Ariko se koko nibyo? Hari umupfakazi wagize ati: nabonye ko uko umuntu yitwara ari byo bimufasha gukira ibikomere byo ku mutima. Nk'uko bigenda ku gikomere cyo ku mubiri, igikomere cyo ku mutima nacyo kigenda gikira buhoro buhoro iyo cyitaweho. None se niki cyafasha abantu bashenguwe n'agahinda gukira ibikomere bafite ku mutima? Yehova ni Imana nyir'ihumure ryose. Paragrafu ya 3 n'iya 4, ikibazo. Niki kitwizeza ko Yehova yumvisha agahinda k'umuntu wapfushije? Data wo mu ijuru urangwa n'impuhwe, Yehova niwe mbere na mbere uduhumuriza. Mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto, igice cya mbere, umurongo wa 3 n'uwa 4, hagira hati: hasingizwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se Data w'imbabazi nyinshi, akaba n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo dushobore guhumuriza abari mu makuba y'uburyo bwose, binyuze ku ihumura Imana iduhumurisha natwe. Yehova yishyira mu mwanya wacu, kandi yijeje abagize ubwoko bwe ati: ni jye ubwanjye ubahumuriza, nk'uko bivugwa muri Yesaya igice cya 51, umurongo wa 12. Data urangwa n'impuhwe nawe yapfushije abo yakundaga, urugero nka Aburahamu, Isaka, Yakobo, Mose n'umwami Dawidi. Ijambo ry'Imana ritwizeza ko Yehova ategerezanyije amatsiko igihe yagennye icyo kuzura abapfuye. Abazazuka bazabaho bishimye kandi bafite amagara mazima. Nanone wibuke ko Imana yapfushije umwana wayo ikunda mu buryo bwihariye, agapfa urupfu rw'agashinyaguro. Imigani igice cya 8, umurongo wa 22 n'uwa 30. Ntidushobora kwiyumvisha ukuntu icyo gihe Yehova yashenguwe n'agahinda. Paragrafu ya 5 n'iya 6, ikibazo. Yehova duhumuriza ate? Dushobora kwiringira tudashidikanya ko Yehova azaduhumuriza. Ku bw'ibyo, ntitwagombye kugira impungenge zo kumusenga ngo tumubwire agahinda dufite. Duhumurizwa no kumenya ko Yehova yumvisha agahinda kacu kandi akaduhumuriza. Ariko se aduhumuriza ate? Imana iduhumuriza ikoresheje ihumure ry'Umwuka Wera. Ibyakozwe igice cya 9, umurongo wa 31. Umwuka w'Imana ufite imbaraga zidasanzwe zo kuduhumuriza. Yesu yadusezeranyije ko Data wo mu ijuru yari guha Umwuka Wera abawumusaba. Luka igice cya 11, umurongo wa 13. Suzi twigeze kuvuga yaravuze ati: inshuro nyinshi twarapfukamaga tukinginga Yehova kugira ngo aduhumurize. Buri gihe iyo twamaraga gusenga, amahoro y'Imana yarindaga imitima yacu n'ubwenge bwacu. Mu Bafilipi igice cya 4, umurongo wa 6 n'uwa 7, hagira hati: ntihakagire ikintu icyo ari cyo cyose kibahangayikisha, ahubwo muri byose, binyuze ku masengesho no kwinginga no gushimira, mujye mureka ibyo musaba bimenywe n'Imana, kandi amahoro y'Imana asumba cyane ibitekerezo byose, azarinda imitima yanyu n'ubushobozi bwanyu bwo kwiyumvisha ibintu binyuze kuri Kristo Yesu. Yesu ni umutambyi mukuru wishyira mu mwanya wacu. Paragrafu ya 7 n'iy'8, ikibazo. Niki kitwizeza ko Yesu aduhumuriza? Igihe Yesu yari ku isi, ibyo yavugaga n'ibyo yakoraga byagaragaje neza impuhwe za Se Yehova. Yesu yaje guhumuriza abafite imitima imenetse n'ababoroga bose. Yesaya igice cya 61, umurongo wa 1 n'uwa 2. Yesu yarangwaga n'impuhwe akishyira mu mwanya w'abandi. Ubwo rero yiyumvishaga neza uko abantu bababara kandi akifuza kubafasha bivanye ku mutima. Yesu yari akiri umwana ashobora kuba yarapfushije bene wabo n'inshuti ze. Yosefu wareraga Yesu ashobora kuba yarapfuye Yesu akiri muto. Ibisobanuro bigira biti: Yosefu avugwa bwa nyuma muri Bibiliya igihe Yesu yari afite imyaka 12. Ariko igihe Yesu yakoraga igitangaza cye cya mbere cyo guhindura amazi divayi, Yosefu ntiyavuzwe kandi na nyuma yaho ntiyongeye kuvugwa. Igihe Yesu yari amanitse ku giti, yasabye intumwa Yohana kwita kuri Mariya, ibyo Yesu akaba atari kubikora iyo Yosefu aza kuba akiriho. Ibisobanuro birarangiye. Tekereza ukuntu Yesu wari ukiri muto kandi witaga ku bantu yababajwe n'urupfu rwa Yosefu, akanababazwa no kubona nyina, barumuna be n'abashiki be nabo bashinguwe n'agahinda. Paragrafu ya 9, ikibazo. Igihe Lazaro yapfaga, Yesu yagaragaje ate ko yishyiraga mu mwanya w'abandi? Igihe Yesu yatangiraga umurimo we, yagaragaje ko yari azi neza uko abantu bateye kandi yishyiraga mu mwanya wabo. Reka dufate urugero rw'igihe inshuti ya Lazaro yapfaga. Nubwo Yesu yari azi ko agiye kumuzura, yiyumvishije neza agahinda Mariya na Marita bari bafite. Byaramubabaje cyane ku buryo yaturitse akarira. Paragrafu ya 10, ikibazo. Niki kitwizeza ko no muri iki gihe Yesu yishyira mu mwanya wacu? None se uko Yesu yagaragazaga impuhwe n'uko yahumurizaga abandi, byadufasha bite muri iki gihe? Bibiliya igaragaza neza ko Yesu atigeze ahinduka. Mu Baheburayo igice cya 13, umurongo w'8 hagira hati: Yesu Kristo ahora ari wa wundi, uko yari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko azahora iteka ryose. Yitwa umukozi mukuru uhesha ubuzima, kubera ko ari we ushobora kuduhesha ubuzima bw'iteka. Yesu ubwe yagize agahinda kandi ashobora gufasha abageragezwa. Ibyakozwe igice cya 3, umurongo wa 15. Abaheburayo igice cya 2, umurongo wa 10 n'uwa 18. Bityo rero, dushobora kwizera tudashidikanya ko no muri iki gihe, iyo Yesu abona abantu bababara, yiyumvisha agahinda kabo kandi akabahumuriza mu gihe gikwiriye. Mu Baheburayo igice cya 4, umurongo wa 15 n'uwa 16 hagira hati: Kuko umutambyi mukuru dufite atari wa wundi udashobora kwiyumvisha intege nke zacu, ahubwo ni wa wundi wageragejwe mu buryo bwose kimwe natwe, uretse ko watigeze akora icyaha. Kubw'ibyo rero, nimucyo twegera intebe y'ubwami y'ubuntu butagereranywa tudatinya, kugira ngo tugirirwe imbabazi kandi tubone ubuntu butagereranywa bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ihumure rituruka mu byanditswe. Paragrafu ya 11, ikibazo. Ni iyihe mirongo y'ibyanditswe iguhumuriza by'umwihariko? Inkuru ivuga uko Yesu yagize agahinda kenshi igihe Lazaro yapfaga, ni imwe mu nkuru nyinshi zihumuriza ziri mu ijambo ry'Imana. Ibyo ntibitangaje kubera ko ibintu byose byanditswe kera byandikiwe kutwigisha, kugira ngo tugire ibyiringiro binyuze ku kwihangana kwacu no kwihumure rituruka mu byanditswe. Abaroma igice cya 15, umurongo wa 4. Niba nawe ufite agahinda, imirongo y'ibyanditswe ikurikira ishobora kuguhumuriza. Yehova aba hafi y'abafite umutima umenetse, akiza abafite umutima ushenjaguwe. Zaburi ya 34, umurongo wa 18 n'uwa 19. Igihe ibitekerezo bimpagari ku mutima byambagamo byinshi, ihumure rituruka kuri Yehova ryatangiye gukuyakuya ubugingo bwanjye. Zaburi ya 94, umurongo wa 19. Umwami wacu Yesu Kristo ubwe, hamwe n'Imana Data yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka n'ibyiringiro bihebuje binyuze ku buntu butagereranywa, bahumurize imitima yanyu kandi babatere gushikama. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abatesalonike, igice cya 2, umurongo wa 16 n'uwa 17. Ibisobanuro bigira biti: Indi mirongo ishobora kuguhumuriza ni Zaburi ya 20, umurongo wa 1 n'uwa 2, Zaburi ya 31, umurongo wa 7, Zaburi ya 38, umurongo w'8, uw'9 n'uwa 15, Zaburi ya 55, umurongo wa 22, Zaburi ya 121, umurongo wa 1 n'uwa 2, Yesaya igice cya 57, umurongo wa 15, Yesaya igice cya 66, umurongo wa 13, Abafilipi igice cya 4, umurongo wa 13, n'urwandiko rwa 1 rwa Petero igice cya 5, umurongo wa 7. Ibisobanuro birarangiye. Itorero ni isoko y'ihumure. Paragrafu ya 12, ikibazo. Twahumuriza abandi dute? Ahandi hantu abapfushije babonera ihumure ni mu itorero rya Gikristo. Mu rwandiko rwa 1 rwandikiwe Abatesalonike igice cya 5, umurongo wa 11 hagira hati: Kubw'ibyo rero, mukomeze guhumurizanya no kubakana, mbese nk'uko musanzwe mubigenza. None se wahumuriza ute abafite umutima wihebye kandi ukabakomeza? Jya uzirikana ko hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa karindwi. Umupfakazi witwa Darene yaravuze ati abapfushije baba bakeneye kuvuga ibyo batekereza n'uko biyumva. Ubwo rero ikintu cy'ingenzi wakorera uwapfushije ni ukumutega amatwi ntumuce mu ijambo. Junior ufite musaza we wapfuye yiyahuye yongeyeho ati nubwo utakwiyumvisha neza agahinda abapfushije baba bafite, icy'ingenzi ni uko uba wifuza kwiyumvisha uko bamerewe. Paragrafu ya 13 ikibazo. Iki twagombye kwibuka ku birebana n'agahinda? Ibuka na none ko twese tutagaragaza agahinda kimwe. Hari igihe umuntu aba yumva yashenguwe n'agahinda ku buryo atabona uko asobanura akababaro ke. Mu Migani igice cya 14 umurongo w'icumi, ijambo ry'Imana rigira riti umutima w'umuntu niwo umenya agahinda afite, kandi nta wundi muntu wakwivanga mu byishimo byawo. Nubwo umuntu yagerageza kuvuga uko yiyumva, siko buri gihe byorohera abandi kwiyumvisha ibyo avuga. Paragrafu ya 14 ikibazo. Twahumuriza dute abapfushije? Tuvugishije ukuri, kumenya icyo wabwira umuntu washenguwe n'agahinda ntibyoroshye. Icyakora, mu Migani igice cya 12 umurongo wa 18, Bibiliya igira iti ururimi rw'abanyabwenge rurakiza. Hari benshi babonye mu gatabo mu gihe wakunda agapfuye amagambo ahumuriza bafashisha abandi. Ariko inshuro nyinshi, ikintu cy'ingenzi wakora ni ukurirana n'abarira. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 15. Gabi wapfushije umugabo we yaravuze ati nta kindi navugaga uretse kurira gusa. Niyo mpamvu iyo ndira ndi kumwe n'inshuti zanjye numva mpumurijwe. Numva atari jye jyenyine wishwe n'agahinda. Paragrafu ya 15 ikibazo. Niba tudashoboye kubona icyo twabwira uwapfushije, twamuhumuriza dute? Niba kubona icyo wabwira umuntu wapfushije bikugora, ushobora kumwoherereza agakarita kariho amagambo ahumuriza, ukamwandikira ubutumwa bugufi cyangwa ibaruwa. Ushobora kwandika amagambo ahumuriza yo mu byanditswe, ukavuga imico myiza yarangaga uwapfuye, cyangwa ukavuga ibintu byiza umwibukiraho. Junior agira ati, iyo umukristo anyandikiye cyangwa akantumira, biramfasha ku buryo ntabona uko mbivuga. Bituma numva nkunzwe kandi nitaweho. Paragrafu ya 16 ikibazo. Ni ikihe kintu kindi cyihariye cyahumuriza abapfushije? Nanone amasengesho yacu ashobora guhumuriza abavandimwe n'abashiki bacu bapfushije. Dushobora kubasengera cyangwa tugasenga turi kumwe nabo. Nubwo bishobora kuba bitoroshye, iryo sengesho rivuye ku mutima ryuzuye amarira n'ikiniga rishobora guhumuriza uwapfushije. Darena yaravuze ati iyo bashiki bacu bazaga kumpumuriza, hari igihe nabasabaga gusenga. Inshuro nyinshi iyo babaga batangiye gusenga, kuvuga byarabagoraga. Ariko buri gihe babaga bamaze kuvuga interuro nke gusa, ijwi ryarakomeraga bakavuga isengesho rikora ku mutima. Ukwizera kwabo gukomeye, urukundo rwabo, no kuba barabaga banyitayeho, byakomezaga cyane ukwizera kwanjye. Komeza guhumuriza abandi. Paragrafu ya 17 kugeza ku ya 19 ikibazo. Kuki ari ngombwa gukomeza guhumuriza uwapfushije? Igihe abantu bamara mu gahinda ntikingana. Bityo rero, juba hafi uwapfushije atari mu minsi mike gusigira inshuti na bene wabo baba bagihara ari benshi, ahubwo na nyuma yaho igihe baba barisubiriye mu buzima busanzwe. Mu Migani igice cya 17, umurongo wa 17 Bibiliya igira iti inshuti nyakuri gukunda igihe cyose kandi kubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Abakristo bashobora gukomeza guhumuriza umuntu ufite agahinda igihe cyose akibikeneye. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 7 hagira hati niyo mpamvu abavandimwe, nubwo dukennye kandi tukaba turi mu mibabaro, twahumurijwe no kwizera mugaragaza. Zirikana ko hari igihe umuntu wapfushije ashobora kugira agahinda gasaze, wenda ku matariki amwe n'amwe, yumvise umuziki runaka, abonye amafoto, ibikorwa bimwe na bimwe, yumvise impumuro yihariye, amajwi cyangwa mu bihe runaka by'umwaka. Iyo umuntu wapfushije uwo bashakanye akoze ikintu bwa mbere ari wenyine, urugero nko kujya mu ikoraniro cyangwa mu rwibutso, ashobora kugira agahinda kenshi. Hari umuvandimwe wagize ati nari niteze ko nzagira agahinda kenshi ku isabukuru ya mbere y'ishyingiranwa ryacu, kandi koko ntibyari byoroshye. Icyakora abavandimwe n'abashiki bacu bateguye ibirori byarimo inshuti zanjye, maze nanjye barantumira kugira ngo ntigunga. Ariko kandi tugomba kwibuka ko abapfushije badakenera guhumurizwa muri ibyo bihe byihariye gusa. Junior yaravuze ati akenshi iyo ufashije uwapfushije kandi ukamuba hafi mu gihe nta kintu kidasanzwe cyabaye, birushaho kumugirira akamaro. Ibikorwa abantu bagukoreye mu buryo bufatiweho nibyo bihumuriza cyane. Nibyukuri ko tudashobora guhumuriza abantu ngo tubibagize burundu agahinda batewe no gupfusha babo, ariko dushobora kugira icyo dukorera abapfushije bakumva bahumurijwe mu rugero runaka. Gaba agira ati: "Nshimira Yehova cyane kubera ko abasaza buje urukundo bambaye hafi muri ibyo bihe bigoye. Batumye numva ko Yehova yanyiyegerezaga akankuyakuya." Paragrafu ya 20 ikibazo. Kuki amasezerano ya Yehova duhumuriza cyane? Duhumurizwa no kumenya ko Yehova, Imana nyir'ihumure ryose, azavanaho burundu agahinda igihe abari mu mva bose bazumva ijwi rya Kristo bakavamo. Yohana igice cya 5:28-29. Muri Yesaya igice cya 25:8, Bibiliya igira iti: "Urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose, kandi Umwami w'ikirenga Yehova azahanagura amarira ku maso yose. Icyo gihe abatuye isi yose ntibazongera kurirana n'abarira, ahubwo bazishimana n'abishima, nk'uko bivugwa mu Baroma igice cya 12:15. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'inyongera. Amagambo ahumuriza. Dore ibyo bamwe banditse kugira ngo bahumurize inshuti zabo zari zapfushije. Ntitwabona icyo tuvuga uretse kukubwira ko tugukunda. Ntitwakwiyumvisha neza uko wiyumva, ariko Yehova warabizi kandi azagukomeza. Twiringiye ko amasengesho yacu azagira icyo agufasha. Yehova agukomeze muri iki gihe cy'umubabaro. Humura. Umuntu wawe Imana iramuzirikana kandi zibuka ibintu byose byamurangaga maze imuzure. Umuntu wawe ntazongera kwibasirwa n'umwanzi wa nyuma ari we rupfu. Ibikorwa yakoze bitewe no kwizera biracyariho kandi azongera abe muzima agire ubuzima buzira umuze muri paradiso. Ntawabona uko asobanura agahinda gaterwa no gupfusha uwo wakundaga. Dutegerezanyije amatsiko igihe Data wo mu ijuru azazura uwawe maze tukishima bitavugwa." Igice kirarangiye.